exclusive to Zayd Hype Mag.
Raindrops Music.
Baseli bakuse hazazi nizazi. Vale ya una mwana kanti kingi. Baba nyezi bakuseha. Vale wena unyalwi. Oh yeah. Baba cha ube inge bona. Abazimi mo ufita.
Kuba president kaofela sibeheli kwacha ningana abakuseha veleka katata sebeza iskelisheha bupilo bolupilabo au namba sela bali kutuka malonda ule kisamala shauto kwile neva honda naziva unananga kulikamba unanimota likama bupilo bo haufane likakonda haba wezi fafasiki nako ya kuyema sola sola ze ukona neke za kubeta bupilo bo butata kwena bupanga beta zepa lile kuba malapela kumulena weza hane
ni wata uziwe weza hane
weza hane
weza hane wenatia.
Exclusive to Zayd Hype Mag.